chisai cha mutwala emitala wa mayanja byatandika n'ekirote ky'okuzimbira mama enyumba mikwano gye gisinga laba gifunye kwe kunoonyeza omukisa gwe malagala bye yali alina byonna yali abitunze agoba omukisa gw'alaba mu malagala kati agamba funda n'oyo weewaka bulijja musiya asiya embeera emusajjuseeka oh, asiya kati agamba funda n'oyo weewaka bulijja musiya asiya embeera emusajjuseeka oh, asiya asiya beyasoma alaba tebimugasa yali asanyusa muzeeyi na kipapula ebirooto bimubuza otulo mu kibira gye yatunda omwoyo gwe ku lw'amagala mikwano gye gisinga giyitabukunya kyefuga omutimbagano mu kututumuka abandimuyambye nabo bamwesamba byanfuna mu buddu nabo mwe bakkutira kati agamba funda n'oyo weewaka bulijja musiya asiya embeera emusajjuseeka oh, asiya kati agamba funda n'oyo weewaka bulijja musiya asiya embeera